ninachojua na kupenda. Haya we popote ulipo nitakwenda. Ninawe uzuri jamani, kakupa nani unaniwa bala. Hey, hey, chopu my money, my money, my money. Give me your body, your body, your body. I like your body, shake your body. Make your body shake it, shake it, body shake it.